Omukungu avunanyizibwa ku byenjigiriza mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu, Ntula Ega Steven, asabye abazadde okuzza abaana ku masomero ku mitendera gyonna basobole okutambulira awamu ne bannaabwe ababasookayo. Mu mboozi ey'akafubo gy'abadde mu ne Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, Omukungu Ntula Ega Steven ategeezezza nti wadde ng'okusoma kwata mweno kuyiseeko ssabbiiti ssatu nambirira, wakyaliwo abaana bangi abataayaaya mu bitundu eby'enjawulo kyokka nga n'abazadde baabwe tebabafaako. Abazadde abakubiriza okugulira abaana baabwe ebikozesebwa naddala nga bali mu masomero kubanga bangi babonaabona olw'okubulwa ebikozesebwa.
Si kubatwalayo butwazi, naye n'okubawa ebyetaago byabwe, omuli ebyetaago ebyo ebyesalira eby'amasomero ate n'ebyetaago eby'abaana ennyini nga bo. Kubanga abazadde mbajjukiza, tuba osasula school fees, omwana oyo n'otamuwa byetaago naddala ebibye ng'omwana kimulemesa nno okutebenkera n'okusoma obulungi. Era njagala okukubiriza abazadde mwenna, kubanga mpiseeko mu masomero mangi ge nsobodde okutambulamu, njagala okubeebaza ky'abaana naddala abasiniya ey'okuna n'abasiniya ey'omukaaga mwebali, kyokka ate era wakyaliyo abalemedde eka, wakyaliyo abalemedde eka.
Eri abakulu b'amasomero bonna abasabye okuwuliriza abazadde ababeera babasabye okubagumiikiriza olw'ebbula ly'ensimbi, bakkiriza abaana basome nga bo bwe banoonya ebisale by'amasomero. Era asambazze n'ebigambo ebibongesebwa nga biraganga gavumenti bw'egenda okusooka okuggalawo amasomero olw'abaana basindikibwe ewaka olw'ekirwadde kya Ebola, ekitali kituufu kubanga ekiragiro kino gavumenti tennaba kukiyisaako.